exclusive to ZedLouder.com.
Lambao kwisula imbeketa makana we mutemwi kwaiwe ukutika ukao kumenti bifilambo kukama oh we wuchusi mona babiobe bala mwentula emoshichela ala nabo nangu baseka limo bala pita mu mafia ala de kuti fionse fibenge shima nikolide simo filaloa Elo fimo e filo a file paya Talaliko muti mama yo Kumu nene filamba Kabumpa lesa e Ala mona mafia yo be
Wenka si antiwe Wiru fesuilo pa mulandu na mafia ya talo
Wenka si antiwe Wiru fesuilo pa mulandu na mafia ya sonde
Kanyo tayapwa awe Mwone fio wa embele Nomba ushele misakalala Ala wishiwa Na mfumu tumona muliwe Tejulile Lionse Ukufumele lo Vika polu seko pachi nso chobe Ukumwentula na kukularunda Kwenshi kwisha umi pachalo Wilaba kumfumule sae Wilaba kupepa ye
ZedLouder.com.